SMG.
Bwana nimeona wengi lakini napenda wewe nielewe. Kwako siwezi ruka kama mwewe. Umethibitisha mengi ka wengi hawapendi. Upo juu, upo juu, upo juu, upo juu. Maneno sina, you are my African queen. Naweza kutaja jina, you are the girl of my dream. Mimi kwako ni mali so hamishika. Ndo mana ukinita naitika kama jinga. Tukijipata ni arusi watu wata TIC, MC, Dr. Cheni au Galabi au Dula P. Mwanamke wa ajabu, sifa zako zimemchanganya hata babu. Natafuta kwanja ni kununulia magari. Weke plate number jina lako kazali. Perfume pamba kali ujibrandi. Watoto waruke sana kwa makochi kanyani. Utavaa bracelets, utaheshimika your highness. Kuku bila mfupa yani boneless. Utaishi tofauti na mazoea. Utazunguka dunia nzima, utahisi unapotea. Nimeona wengi lakini wewe mashine. Ungekuwa na bwana ngempa demu mwingine. Wakikuna wewe binzani data wazime. Ungekuwa na bwana ngempa demu mwingine.
That's love in your eyes. Yeah, but never ever 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 let go. Tell your side chicks better let them know. I'm always down for you. I'm always down for you. Buy me everything, take me everywhere. Buy me a new crib, let me paint my hair. Don't feel shy, baby, touch me over here. Caress me, undress me, impress me. If you was a drug, I would let you be so diva. Tell your godmother that a nigga can't be evil.
All my exes, I forgive
them. Over you, baby, boo.